amu gisho gishum batyo se azaguma mu gicucu kihoraho ndabwira uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira zakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya ramye izina rye mutima wanjye riririmba aza kubundikiza amoya ye kandi uzajyungira mu mababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho nta cyago kizegera ihema ryawe zakomeza mwiringire kubw'ineza imbabazi zawe haleluya ndade mutima wanjye rimba haleluya ramye izina rye mutima wanjye rimba aza nyambaza nanjye mwitabe mu makuba no mu byago zabana nawe zamuha icyubahiro zamuha uburambe zamwereka agakiza kanjye aza nyambaza nanjye mwitabe mu makuba no mu byago zabana nawe zamuha icyubahiro zamuha uburambe zamwereka agakiza kanjye